njengabazali sifuna ukwenza izingane zizizwe indlela zonke uma sakho kuzibuka okuhle ezinganeni zethu nebala sobe sifinyelele emgomeni wethu ngoba okunye kuyilandelela khona sizokhuluma ukuthi ke ungakwenza kanjani lokho khona la ohlelweni ezomndeni ngiphinde ngubengelele ezomndeni uhlelo lokulethela izeluleko eziphathekayo ngabaka focus on the family. Sithola umbuzo obekwe kahle ngokwamagama othe yiziphi ezinye izinto engingazenza ukudala ukuzethemba ezinganeni zami? Angifuni izikhule zicabanga ukuthi umhlaba umingazo. Kodwa futhi ngifuna ukuzifaka umqondo okuzihlonipha kwene inkamiso zabo ezinhle njengabantu. Ngingakwenza kanjani ke lokho? Ukwakho ukuzethemba self-esteem. Okuhle nokunebalance ezinganeni zakho. Qala ngokuyinika ukuqonda kahle isifundiso seBhayibheli ngendalo. Tshela ingane yakho ngayinye. Unenani elikhulu ngoba uNkulunkulu wakwenza. Hayi lokho nje kuphela, kodwa wakwenza ngomfanekiso wakhe. Genesis 1:27. Ngeyindlela esingasoze sakwazi ukuzichaza ngokuphelele. Ufana noNkulunkulu. Ongaleso sizathu unamandla okuthokozela ubudlelwane naye uyindalo yekhethelo kuyena ehluke ngamalengiso kuzo zonke ezinye idalwa kuyoba ngumqondo omuhle ke uletha lo mqondo wokuba unique enganeni yakho ngokwamehlo kaNkulunkulu uze ingane yakho ngayinye yini le engawe uqobo ekwenza ube nguwe yini ekujabulisayo yini okhonza ukuyenza imvamisa zama ukuthola abamandla kukhona nezinto ngokwemvelo eyibenza bethabe qede bese uyabasiza bakhule kuzona ukuzenza kangcono khona manjalo thola ubuthaka babo bese uyabatshela ukuthi umuntu akabi muhle kukho konke basize ngokuthi ubatshele ukuthi uyabazi wena futhi ubamukele benjengoba benjalo babongele uma benze into enhle kodwa uqaphele ngabafaka impakamo ukusuka lapho yake manje ekukhulumeni ngothando lukaNkulunkulu. Kudwebele kubo ukuthi uthando lukaNkulunkulu alinambandela unconditional love. Nokuthi alukho utho abadinga ukulwenza ze balithole lolu thando. Kuchaza ukuthi olwakho uthando yingoba uNkulunkulu obaba wethu thina siyizingane zakhe. Besibabuza ukuthi nicabanga ukuthi kuthini lokhu ngobudlane bethu? Lenkulumo ithatha ke manje uyisekutheni ayikho into ingane zimele ukuyenza ukuze uzithande. Lukhulume uthando lwakho kubona nanini lakho nithola ithuba. Uma kungenzeka bhala amanothi uwayise kuzo ingane zakho uyitshele uyayicabanga futhi uyayithanda uyayithandazela ngekhathi zonke. Uyazi ukuthi ngisho kuyimbambatha nje ingane emahlombe uyikhombisa uthando kuhamba imayile elide kakhulu enhlizweni yayo. Manje mangabeke ingane sezinaka uzethemba. Wenze njani ukuba zingeqeli ngalena kwalokho na? Uyinceda kanjani ekutheni zingaphendukele esilingweni sokuqhwaqhwazela phezulu zibe izindlula mnyithi. Futhi seyifuna ukuba zikhothanyelwe ngonke umuntu iphenduke iThixo uqobo. Lokho ke kumele kuba kube lula. Isilinganiso esanele sokuqondisa la khona ingane ingenzanga kahle. Siyasiza kanjalo futhi nokuba nezinto eziyehlulile okuyilapho kwazi ukuthi ungenelele khona ukuyisiza yenze kangcono lokho kugcina kusize kutheni ingagcini siyibona siyisithixo sakwamhlaba ungaphinda uyibhekise kutheni zithini izibhalo ngalokho njengencwadi yabase Roma 12:3 ethi umuntu angacabanga ukuthi mkhulu kunalokho afanele ukucabanga bese futhi eyakwabase Philip ithi ilona lowo angabheki okwakhe kodwa bheke nokwabanye ekuveni kwethuba sikhuthaza izingane zakho ukuncoma okuhle nakwabanye abantu kungade kunconywazwa ngazo zonke izikhathi sisize ukuba zingabuki abanye abantu njengeimbangi nokuthi ukuthandwa akuchazi akuncikile ekutheni who number 1 umqondo ogcina uma uthanda izingane zakho zibe nokuyibuka okunempilo nawe phela zisebenze kubeni nokuzibuka kobuwena okuhle inqube enhle empilweni imvamisa uyibamba komunye kunokuyifundiswa uma unomqondo omuhle ukuthi ubani kuNkulunkulu. Lokho kuzothelela nabantu abaseduze nawe, nabo bazizwe ukuthi bangobani phambi kwabadalayo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family, sihlangabezwe ohlelo oluzayo, sisihlabelisa phambili umndeni wakho.